Ja, Machita. Nansi indaba yabo. Umboko esivileyo, umbeko esiwubambileyo yabo. Into ithi madoda yabo. Yimini egazi le. Yabo. Yimini egazi. Uqala ngolwesithathu. Izoba ligazi njeni yabo. So sacela wonke umntu onemoto ayihayarishileyo yabo. Cela ayibeka endlini phosa kuzoba mnandi yabo bake wena kuzazenza lowo ke ufuna ubamba bamba okanye ufuna uthini 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 hey hayi ke ancestors zakho zaba khona ke zikwamkele yabo phosa besiqhuba into yethu thina yabo sabe siqhuba indaba yethu kuneko kwenzekile yabo so nacela ke qala ngolosithathu kuyigazi yabo sisi kuyigazi bhuti wazenza i-steering kuyigazi yabo epayi nasetinarha yabo zekeni ezisekirikut yabo nazo sazibona later yabo zona sazithatha njengezilaa nto zona futhi zona zi-after tears yabo sazinqarhula pha ekirikut yabo andicela ke nazi ke kuzeqhuma igazi.